Yes!
You know what this is?
Zigzag!
Another touchdown production.
Yo, Rob got it on this one. I'm not a storyteller, guy. Leg, I see you. Pali Jeno Saka Tiako Tiako Mwaiche Wandi. Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwakalangana kumamba bango punda bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Shalenge saboyo ndabambo tiaba. Mbuyo yeka yeka ona ya vende sabaya. Skinny jini na matumba ya pepo. Kumfeshi ako tini makeup una potential one. Malips monga kasheta babo. Nkani ya mtako unga funolanga nako. Katini wheels jeni ni londole. Nkani ya kumbuyo bango punda vikontole. Oh mama, okay oh mama. Aba pea fika nkani ni yokosa. Wati mutima wambo nengena. Notiva mashani shani apa jeni ndieke. Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwakalangana kumamba bango punda bashanishe Jeni. Jeni, 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 bashanishe Jeni.
This girl, she a badder than bad. When I want to have a moon, she drive them mad. We jump for Sekelela, he were all over the side. She does have one Zakumos in a mashuga daddy.
Mama, I'm winning. Got you on the papa zone, and then I wear. Mommy, wear. Muyo ya ho, iyo monga uchi jila dara. She got it, body like a goddess. Kunu futa mbuyo, oh my goodness. Uyo gyalo ni magishani. Kabu yunzi, haifa kamu motioni.
Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwakalangana kumamba bango punda bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni.
Okay, apalomba mvuaya. Jine mwana lume okupia nina fire. Haiko neki, munga ni makebo. Sopano jine mwana airoku ngati pebo.
One, not two, two.
Haliku tijeni ni mutae kupu. Okay, jina ya usiku nyama na bisupu. That's why gemu yanga vai ita atijuju. Vikamba ni za taila panja no vundu. Vamo katikuli ini ndie fudu.
Iwe, uli pretty bwanji. Wasokone za vazigu uli pretty bwanji.
Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwakalangana kumamba bango punda bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Mbuyo alinayo siyo kamba. Skinny kala chocolate oteka musana. Madansa alinayo inole. Mwakalangana kumamba bango punda bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni. Jeni, bashanishe Jeni.
Shout out to all the DJs.
Bashanishe Jeni.
I see you.
Jeni, bashanishe Jeni.
I see you, DJ Kazuri. I see you. Can't forget you, bro. Drifter Trek. I see you. 187. 41. I see you. Bells. I see you. Dalama, dalama. I see ya.